Hi Live NP .com.
Abonye melike yana Akwalele kamune Unafugu ju kamune luo Nezio kunobi abawana muo Alile libwe numo Alile libwe m Alile libwe numo Abonye kamuga kwa sabalo Abonye kamuke be sabala kwa Ifo ume la nyo Koto gubia lijana kumo
On a commandé à foutre des mains, on est bien à foutre la vie, ma qui peut dire que je connais. Et on a commandé à foutre des mains, on est bien à foutre la vie, ma qui peut dire que je connais.
Jem ne jili mbwa kwa Jemu nebela lele
Eto nyolulu biwe kulu mmiri
His Royal Highness George Okoli mamado Eto donke kulu mmiri Eze nebi penku mata Eze make seme wande o Eze mwelo bi sale sale For 1937, Zinulu manado, Umara maluo, yana lolo yudu meje, Beza basele, Nowele mbuni mekulu mili.
Owe bulu kijenu sadiyo nana ya mulo mpodi obere,
Udoku mwa webida fofo, Afofo mwane mwela nana tifugo nijenu.
Tifugo nijenu.
Botoni da we bi da kuko na Central School St Andrews na Michi Eba uko no weta o iye do yibo bo standard 6 Watcho li gwa kuko gabanilu manu welo nye nkwado Ifugi fomu na ne me o ma ne we ron na no na fufu Ewu o ijenu umu wado nu no nu o o wa bonye merike ya na Ani na bebe o
Kefulu miri ni emerani Onye beya fitanya miri Onye wona de tutu wangu o Kefulu miri ni emerani Onye beya fitanya miri Onye wona de tutu wangu o
Ije nu wana silika
Ije nu wana tiobu Dejo kowele bota lute Wabu jonjo loko Onye bona din to gana mambo
Ezo nyo lulu we cho before galuno
We je ba ni sado
Beba uko je lupi da fiao
Ote lo ziaka Ogo bia fra bido
Mba ya ya ni na boku Iyo ni na mwere baloku
Udobu mwa we bido wanisi
Alu eme Mana kami fele game odoku
Ifi game odoku Ifugo ni jenu
Ifugo ni jenu
Ifugo ni jenu
Ifugo ni jenu
Mbwano silaga Kosolo na yo cheche mbwa usa Beba uko nolo ateko
Ibulu nuku todoku
Njo nye la kabalo bao
Njo zula zelika
Aga makodo nega libe yao
Nono mwano la nye mwela nchezo
Ewu o ijenu Umu wado nulo nuwo O wabonye melike yana Ani na nebe o
Ebulu miri ni emerani Onye beya
wejebu mudi na bulu bedi mi fekwe wenu tari beku za makanwa atalu godi na nwa o heboni bula kokulo kalesia olwena for 1976 wumwe bulu mili we boyo gobya we lo cheze na ya o dika nwa fulo godo ya nanya lapi fane men lapi feni no mwele nugwa usa we biazo kwa polo ya fugo ni denu
fugo ni denu
umwe kulu mili we chie yeze igu manadu mkabuwa ezo nyolulu kembu ni kulu mili jigwa niji we tebube yeze we lobi sale sale haroya highness Rebecca Uzamata Mwa Amulu Yumi Tenani Princess Adobe Princess Chinyere Princess Nkiluka Crown Prince Chibese Princess Ugoma Prince Chitebere Princess Chesana Chuku Princess Jikeme Yana Princess Obindu Manado Umaka Chuku Chichofama Uma kani jinebe, unube ne fitanya mili ni femele mene umela gono. Omu gubo, onyabuna dindu gapu ya kuo. Oku na boti kubolo na bone no wa boya nando boya no. Ezo nyolu la zago kwa bolo ya o. Ona gogo da funebe, onyebe na fitanya mili na kigwe nine jijenu. Nesina chukuo Onye chimeleze kechilili Wanna maresi yango Onye nuka omalifumanya Obulu nebateko ibo Jiko wele lola nyolo Ejina yazi ibo Inanuka mune kuo Ezio kunyaka mune kulige Asimi bateko ibo Go with the Lolanya. Who would you buy me, Jalal? Who would be not good, Jalal? Who would have a million, Jalal? Be the center.
Not Jalal.
You are Bolani Cabezo Bodo, to Bobo de Kupulugi, in a look at money poor. He may make all the men would you can do up, you went there. Mambani, Kumakaya. Nandi, Boku Kanu, Panjua, Biwenda Falu, Mamba Nile de Kumakaya, Tony Masa Biwenda, Mamba Nile de Kumakaya. Oki Kano Nune Kano, Emekata Nakaju Konuga Juju. Dika Bola no Kuno Nenu, Wamakabuno Nanya Nebu Dikaolo, Onabo Boda Fudebe, Ifem Folo Yaka Mune Kulude. Ewo ijenu Umu wadonu lonu muo Uwa gonye melike yona Ane na lebeo
Ebu yomeri na nyibofu Konye tige ya nyetu mwane Omnube wana wako nwaso ayo Ebu yomeri na nyibofu Konye tige ya nyetu mwane Omnube wana wako nwaso ayo
Kenya kulu mili Nandu nze nozo salili Ajuju nyaka muna ajonu Ajuju njulu kunu zamia Kina nuke buna lao Ifeke menyu bolo nene nuwa Tupanya malife Umwe kulu nuka muna ajuo Kodu wini lalu mua Adolfo sanago mwa Kanjwa nilo nasi onagodu Obodana digonu mwa Obulu mwa nyabulo debu Wedike maguna Wife dike mela choba dike Oye lili mwa nyenabula neno Wanezi okuna kabu ano Atichata kwa makosano o bulu wani abulu odoku o asi mu kube kube kanku o chemu o asi ku jonye na dadi anjo kibana ni ibonine wajo para nebi obi nade jikwa fana ya igome na ni ibosile okulu mele bulu mu wakalo owele uwe bulu diobara Yabi no bi e kulu mmili Yadi kwa fwe e kulu mmili Jife na mo kwa lankane kuo Epa budo wele mkuku diokara Yabi no bi nanyi Yadi kwa fwe nanyi Kedu zifanyi keji zaba ziwe Oje chimele za bulu keze E kulu mmili nanyi bu wane o Asimo nyano na Onye buna, onye buna rapo maya nobo Ebulu mili na nyibu waneo Ariroja kamuna liono Ani na nomuna lio Ozi kweba na duma were nogu Kankene were onde na mutifenu Ibya na bulu bulanyi Iga fobo donti na ziwe Kedu kimi na nyadifanu Obudo hana digo numa Ajuju nyaka muna juno Ajuju njulo kuno zamiha Ina nuke guna lao Amina na mune guo Okwa mune guneme Eguwa manyaka mujibio Anatalo chika mune menu Ofono guka mujia galuge Eguo ijenu Umu wado nulonu uo Uwabo nye melike yona Ani na nebe o
Ebulu meri na nyibofu Onye kide ya netumande ya Onupe wana mwako noso ayo Ebulu meri na nyibofu Onye kide ya netumande ya Onupe wana mwako noso ayo
Ayo yo yo
Ayo Kani nebe bulu meri Bebi kweli nene
Anyi nwele nnukwu mgbanwu ndị ebulu mmiri jide ebube Ọ bụ onye ka mụ na kpọ na-egwu Kido na tụzụ mmanụ soro Ume na-ebu ife Aka mkpana okpoghe lize lize Ofu nwanyị ji kwere anyị efi Ofu nwanyị jide ebube Chief Executive Officer Donuts Rules and Brothers Nigeria Limited Onye la scholarship Olu lezi di lola nide o Popola ni mili Abili mili na banyi Ndo nye la kambalo ba o Ndo su la zelika Aga makono ne galibi e Olo molo la nye mwero tido Donu ya umende bife
Umende bife
Udo kwa nyi jikwe la nye fi o
Umende bife ni kodo ku o
Kanye bulu jafoza Adurezi nde bulu mmi Jififa nyano sike Boju ne mok Anyi milion Ochi agandi iboni ne o Ebube bulu mmi Chief Executive Officer Andosai Group of Companies Nigeria Limited Udokwa nyi jide ebube Ani na neke neke Ochi agandi kadi o
Ochi agandi
Ochaga ibo nile, onye oma nizo na mmon
Ochaga bu nnukwu mmon
Ayo yo yo
Ayo
Kedu maka nwa musi gbegbe Bi high chief Chukwe meka chukwe buga Ume zudo Milo mani kubi mmili Chief Executive Officer Casino Soft Industries Nigeria Limited Dogwa nyi jeje mba Ani na neke neke Milioma ni gadio
Milioma ni gadio
yomwe kulu onyoma ni gadili muo Abalo siange ni kulu wangele mua Kyoduma kisa fono kwa boku Traditional prime minister No we kulu mili Bariste meke zoke Mwati mele zena mwao Ochichiri janyima Ono wuni mewulife Ozi kwa madu kweji Budi waka nyimba no biego Amu jesu to dogu Obele mwa melife odogu Olu lezi di lola nine Obonye kamune kuo Kifode na kojuku Isi milie kulu mili Kifese kutiva fisa Dana fix industries Ajilia limited Odogu anyi jide bube Anina neke neke Genu ya isi milio Mazole kulu dima
Jifonde na kojuku kodoku
Kedouma kodoku anyi jabamba Mwabolo kwanyi na fufu mili Obonye kamune kuo Injinia geba manjuku Bonye lanyi mili Wende kulu nono kamili Dogu mwanda alo Olo mwino lanyi mweron chezo Kedouma kodoku anyi jemono Ogala nyana tebu chuku Pastor antino yilago The Ebright, Mwati na wala gude kulu mili Oje kula nyi mili, wende kulu nano kam mili Dogu mwada alo, alo milo la nye mweron chesa Buti waka nyi ba nobi okala nyo Anje zuto dogu o, obo nye kamune ku o Chife lo chuku maduma, telo him Ume china bala Gembu ne kulu mili Kifese kuti vafisa Elohimo ilangas Najilia limited Udogwa nije jemba Anina neke neki Kuti waka nipa nobi odogu Udogwa mula fotutu o Konye siye meke kwesi apo Ogala nyabo mumo mume Obo nye kamune kuo Kifobi na chiedo Ome na dola Ome kodima, ngembune kulu mili Kifese kutiva fisa, jene tebo wata Najilia limite, udokwa nije mono Anina neke neki, denu ya ome kodima
Ome kodima,
ome kodima mele kulu dima
Ome kodima nibalu
Geduma kudokwe jima lomba, udokwe jima le kulu mili Obonye kamune kuo, kifizu ndolu Mwabonoku, kembune kuo Kifese kutiva fisa, Happy Foam, Industries Nigeria Limited Udogu niso sibe, anima neke neke Yoduma kamwa mulu nobio, mwamulu nanukutobi Obonye kamune kuo, kifobio leke Ogala nyamwe lobi sale sale Ngembune kulu mili Kifese kutiva fisa Samkes group of companies Najilia limited Udogwa njibili Anina neke neke Kutibwa kanyite
bena mbola ilivenki.com
Amjezi dezi boyi muo Mwamuni ambala kupombe chuku Atu chuku Felix abwa Hilo mabole kulu mili Ujido nye wanie Otato suara ne kulu mili Kifese kutiva fisa Belitex in Angola Belitex in China Belitex udogu mwa Udogu mwa ne kalaka
Udogu
Onye mwele kumele mwa
Udogu
Budi waka nyiba bodi ofele Amjezu denu kumwa Obonye kamo chedeo Kipchine da nyasa Ome kamaya Ozi bondu, kembu ni kulu mili Udogu ni kalaka, anina neke neke Buti waka mupa nobi nsiejeo Amjezu todogu wanem Chifa malachu kwe zono nipo Umeza fulukwe Umeze mbanamo, kembu ni kulu mili Chifeze kutiva fisa Padestable water Genesis garden and shoot ajile limite udogwa ni na jibili olu mune kenegi denu ya eza fulupe o
eza fulupe
ezibo ni ne fulupe sike
umeze mana kukubyo
kedu maka mwabale kigwe mwabatale goyibo mwe kwo bieji eliego abonye kamune kuo ifuza chukwu ike koro ma chukwu o nke mbune kuli ezu mokolo bia nke mbune kuli obele nwa na emesi ifike ani na neke neke kedu maka ukwu chulu bia ma oso ubia na luwe nwa oso abonye kamune kuo ifobi oloko mkpo ọdịna nwee mak nke mbụ na-ekulu mmiri ife executive officer victory international company na liberia odogbanye jem ọnụ anyị nọ na-ekene gị kedu maka chiadigo obi obere nwa nnukwu nne m chief simon nwachukwu nwa chimeleze na-ekulu mmiri chief executive officer dc monti ajile alimite nna m ochie n'ikaligo egbuo udogwu nwa gị na-ekele ka ijebe anambra house of assembly am jezude nwa ka nwa honorable sunday ọzọ ọbịa mmiri malugo na-ekwulu mmiri udogwu anyị jem ọnụ anyị na na-ekene gị ajọfụ isigbu niile chief ruben na na eze eze obia dị mbugha nke mbụ na-ekwuru mmiri obi isigbu jide ebube anyị na na-ekene gị bute ịgba ka anyị baa n'obi igwe ka m jezute odogbu anyị ji bili ọ bụ onye ka mụ na-ekwuo rize ji ga na adụ oje na nwayọ nwa batala ife dị o nke mbụ na-ekwuru mmiri odogwu inwelu ngabasị anyị nọ na-ekene gị kedu maka okpu efi na china ife onye kwele ndụ na-ese okwu okpu efi okpu efi gburu efi nuke efi nke mbụ na-ekwuru mmiri chief executive officer ndụ fred industries nigeria limited odogwu nwa daalụ anyị nọ na-ekene gị bute ịgba ka anyị baa bezọ dị ewulu am jezute nwanne m chief jude ezọ ji ewulu nnukwu mmanwụ ekwulu mmiri chief executive officer jije coventus nigeria limited odogwu nwanne m bilikwa anyị na na-ekene gị egwuo ije elu ụmụwado nụrụ onu mụwo ụwa bụ onye mere ike ọna anyị na na-ebe ọ anyị na na-ebe o
ekwulu mmiri na nyịgbafu onye jide ya na-etu nwanne ya ọnụbe nwanne gbakọ n'ọzọ ayo
kedu maka odogwu ego oyibo nwa kpatara ego na nwa ahụ chifu emeka oke onye bobe na ife nke mbụ na-ekwulu mmiri chifu executive officer benko group of companies nigeria limited odogwu anyị jaba mba anyị na na-ekene gị kedu maka meye ekwuru mmiri obere nwa na-emesi ife ike mr ike na okol meye ya fụcha ha okwe ekwuru mmiri odogwu n'ọla dị kpọ anyị na na-ekene gị kedu maka chijoke enwe n'ike akụ nwafọ nke mbụ na-ekwuru mmiri odogwu kpalego oyibo anyị na na-ekene gị kedu maka ọnwa na-etili igbo niile ọnwa oyoko ọ bụ onye ka mmụ na-ekwuo chivisent ọdịnigwe odogwu anyị ji aba mba ani na neke neke udi gba ka ni jebe na bangwa am jesu te nwa ka nwa obonye ka mu jeje ifeje zo na chukwu okeke ane chozo oza meme nke mbune executive officer chasing global venture Nigeria limited udogu ni di mumma ani na neke neke buti gba kanye babeji mofo am jesu tezi boy mu udogu batale go yibo afudi mpani si ego obonye ka mu ne kuo to bulu chukwu eji mofo oji mo te ba gembu ni executive officer Chris Fredo Motors Nigeria Limited Udogu nwe lobi sali sali Ani na neke neke Buti gba kanyi ba lobi di asu Am Jesu te wanne mi Onye ocha bia no wa no ji o Obonye ka mu ne ku o Reverend Father Nnamdi Nnakenyi Anya nyi wele na Bejugu Father nyi jide ebube Ani na neke neke Kedu maka nwachi ya na agbalo Nwachi ya waluze ego Obonye ka mu ne ku o Chief Alex Okori Ugo Chinyere nke mbu na ikuku Udokwa anyị ji wee biri Ani na neke neke Buti gba ka anyị ba n'obi menwuru ife Am Jesu te nwanne m Obere nwa na-edi si ego ike Obonye ka mu ne ku o Ifoku dịrị okeke Olowu Igbo na Lagos West Achị na ala ofe nke mbụ na-ekwuru mmiri Chief Executive Officer Tom Francis Gans Nigeria Limited Achị na ịbalụ mmọnwụ Ani na neke neke Buti gba ka anyị ba na bụ ozigbo Am Jesu te oga ndị oga Ọ bụ onye ka mụ chịchọ Chief Rob Ozigbo Mayor na-ekwuru mmiri Robin Co Agency Odogwu Odogwu ni di mu mma Ani na neke neke Kabul egwu mu na nabe nna mu o Am Jesu te ndị nwe m Ya na ndị ọma nji wee biri Ọ bụ onye ka mụ na akpọ n'egwu Prọfesọ Angus Onyido Ejide ike eme nke mbụ na-ekwuru Tenelu ezigbo nwanne mu o Nwanne mụ mfụrụ n'anya Chief onye dị ka chi onyido Onye nọsi akụnye Adịsi kwube Onye ọbụla dị ndụ ga na-ekwu okwu Chief Executive Officer Grace Ikwube Automobile Link Nigeria Limited Udogwu njide ebube Obele nwanne gị na-ekene Kaide, kaide
Kaide be kwuru mmiri Ebe ife niile na-eme Obodo na-awụsa Udogwu
Kedu maka ume ngọ na-adị Ife amada kọle bọ na-adị Ọ bụ onye ka mụ na-ekwu Chisabastin Maduka Umugo nwanne nke mbụ na-ekwuru mmiri Chief Executive Officer Tibet Nigeria Limited Udokwa anyị jeme ọnụ Ani na neke neke Kedu maka ntuma bụrụ enyi o Ntuma bụrụ enyi na-ekwuru mmiri Chief Ike Chukwu anọsi ike Ọchịla ọzọ ha nke mbụ na-ekwuru mmiri Chief Executive Officer The God's Power Nigeria Limited Ọchịla ọzọ ha Ani na neke neke Kedu maka babando ekwuru mmiri Sasimi Onumadu Babando na-enye ife na-ekwuru mmiri Chief Executive Officer Grizzly Brothers Nigeria Limited Babando na-enye ife bịa kene Ani na neke neke Kedu maka nwa gịlịga wọrọ na nwa Nwa batara ego na nwa Ọ bụ onye ka mụ na-ekwu Chichi kwendo mdaloka Osisi na miego ne kudumiri Chief executive officer Chikwesi Nigeria Limited Dogu ni bola mo Anima ne keneki Keduma kodogwe jimalomba Nukuma wa Afrika nine Chifoku de la musiobi Koliba na yoka onye mwegu Kodogwe jimalomba Anima ne keneki Keduma kodogwe bo Mwabolo ganyi na fufu Obonye kamunde kuo Jifunde meku nebu Mwama kese dozi obu Kembu nebu Chief executive officer Nakon Nigeria Limited Odogu ni somwelo kudo Ani na neke neke Keduma kolu chukwi fanyo kafu The young chief Obotobo mwame lo botobo ife Chief executive officer Ifany still, Nigeria Limited. Disonande pulu jibilio, anina neke neke. Keduma koganize pulu mili, chifuche nofa. Ome kanaya, ilu ama wanofe pulu mili. If executive officer, Lumen Ventures, Nigeria Limited. Dogu nizulu geme, anina neke neke. Keduma kodogwa njemanu Odogu makese mewane Obonye kamune kuo Chifeji kezago Okala nyana toku chukuo Chief executive officer E.E. Bright Homes Nigeria Limited Bonye mwelegi mwele madu Anina neke neke Ewuo ijenu Umu wado nulo numuo Uwa bonye melike Ani na lebe o
Ebu numiri na nigofu Konye jide ya neto mwende Anu lube wanda bakono aso ayo Ebu numiri na nigofu Konye jide ya neto mwende Anu lube wanda bakono aso ayo
Yoduma kodo kwa nije jemba Omane nife ne kudumili Obonye kamune kuo Jifuili aso konkwa Agala nyane nyolo kwenye aka Kembu ni kulumili Udogo ke Williams Manina neke neke Yoduma kodogo makese mewane Udogo nula kwa wane webata Chief Jonathan Heze Wane dinobi Kembu ni kulumili Yoduma koluwa ibonine Agala nyane lobi sale sale Chifike chuku Williams agose Agala nyane lobi wane Kembu ni kudumili Luluwi ibonine Anina neke neke Keduma kamwamu lofuma Chichi jebero bimka Waka nume Kembu ni kudumili Chief executive officer Ditankolak Nigeria Limited Udoku mwabili kwa Anina neke neke Keduma kamwego nelubelisi Mwabala kweli selisi Obonye kamune kuo Chifwemelu wifezuo Umugodinobi Kembune kudumili Chief executive officer Ima and Sons Nigeria Limited Umugodinobi Anina nekeleki Keduma kapiji e kudumili Dr. Clifford Uchuku keku Wata kukwe kulu mili Ochichi gidi anyimao Udoku chila anyigabao Umwe kulu mili kukenazi Kedumaka obyo fulweze Obyo mune nuga Akajyo fulweze nine Mze lobi sino jileni Umeno ikwa Mkembu ni kulu mili Kedumaka mwego na balodi Mwego yibo nejelozi Obonye kamune kuo Chief Chikwa du nebu Oju nema Kembu nebu Udogu balego ibo Anina neke neke Keduma kamasi na chintago Masi na chume Onyo chabialo wadojiyo Adeji wenube kulu mili Ade kulu jejemba Adadi mabia balu megu Keduma kanuku mwawe jejemba ijele nnukwu mmanwụ ọ bụ onye ka m na-ekwuo ji sọnda na adụ udogwa na agba nkiri nke mbụ na-ekwuo mmiri chief executive officer amas a consign nigeria limited udogwu nji wee biri anyị na na-ekere eke kedu maka ọchọla ekwuru mmiri di president general gimeswing ekwuru mmiri Mrs. Nzube Okoli, ọchọla ekwuru mmiri jem ọnụ ada dị mma bịa ka ịgbalụ m egwu budi ịgba ka anyị baa na bezi ọnwa ka m jezute nwa m ụlọ ọfụma nwa dị ka anyị si adịo ọ bụ onye ka m na-ekwuo injinia chibeze amasị ala ezi ọnwa na-etiri ọla nke mbụ na-ekwuru mmiri chief executive officer dc communication nigeria limited udogwu nwa m ụlọ ọfụma anyị nọ na-ekere eke kedu maka eze bi n'ugwu ọgaranya ngaza bi n'ugwu chief ebela maka isaac eze bi n'ugwu nke mbụ na-ekwuru mmiri kedu maka obele nwa na-ebe agụ mbọ emmanuel chisomunabike onye obu imako enterprises odogwu kelelu mụdị ọkpala nne gị okechukwu visiti nnabike ụmụọma dị na jide ebubiri ụmụọma bịa gbalụ egwu kedu maka chukwu emeka n'igbo okwu n'ọrụ onwe ya nke mbụ na-ekwuru mmiri manija beta praise dynamic company n'ọnịcha adụ udogwu n'isi obili anyị na na-ekele gị kedu maka okwu dịla na kenyi oji gaasị ma ọgụ mma agha na-ekwuru mmiri udogwu n'ịgadịri m ụhọ anyị na na-ekele gị ka mbụlụ egwu m wee nabazihe onye na-agbọrọ aka ya enwe n'iwe echezọrọ ngịo kama ekwuru mmiri dị ka ji osimiri gị mmadụ na-apụghị ịgụta ọnụ ewuo ije enu ụmụwado nụrụ olu mụo ụwa bụ onye mere ike ya ọma anyị nọ n'ebe o
ekwuru mmiri na nyigbo onye jide ya na-etu nwanne ya ọnụrube nwanna gbakọ n'ọsọ ayo
Thank you.